radio mwumvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro agasaro kaburaga kuyu munsi turakira abantu batandukanye bashakisha babo abana batamenye ababyeyi babo kuva bavuka, ababyeyi bashakisha abana babyaye hanze, abashakisha abavandimwe babo abahunganye n'abahunga bakajya mu cyahoze kitwa Zaire na n'ubu bakaba bataragaruka, abari Masisi mutega matwi abahungiye ikaragwe hafi ya Rwicanzige, abanyuze kuruhuha bakaba bari Burundi, abajyanywe Iburayi n'abagira neza, abo bose mwataramanaga mukizihirwa, abo mwakinaga mu gacimigani mu karikesha, none ubu aho mwirirwa hakirirwa irungu mu gasaro kaburaga turabafasha kubashaka.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mbanje kwakira Salama muhawe n'Imana utuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama mu kagari ka Kigarama yatandukanye na musaza we witwa Niyo Murezi Musafiri mu mwaka w'1992 basigaye ari imfubyi mama wabo witwaga uwababyeyi Amina amaze kwitaba Imana.
Ndarangisha musaza wanjye witwa Musafiri Niyo Murezi.
Byagenze gute kugira ngo utandukane na musaza wawe?
Twasigaye turi imfubyi, dusigara ari umwana nyine wari mutoya yari afite nk'imyaka ibiri, noneho kugira ngo ntandukane nawe bamuvuraho kuko nanjye nari mutoya ntago nari kubasha kumurera, tumujyana muri Orferina i Masaka.
Iyo uvuze mu mujyana nawe waramuherekeje muri Orferina i Masaka?
Yego yego, naramuherekeje.
Wajyanye nande?
Wagiye muhetse. Najyanye na musaza wanjye wari mukuru yitwa Bahati Sulaimani. Noneho kuko ari njye wari umuhetse njyana nabo. Tujyanye n'undi mugabo witwaga Leonard Nsengiyumva. Uwo Leonard Nsengiyumva yaraduherekeje muri Orferina kuko yari ahazi, yarigeze gukorayo. Yaraduherekeje kugira ngo tubashe kumugezayo bamwakire.
Ni mwebwe mwijyanye ku bwende bwanyu, nta wabagira inama yo kujyayo, mwaribuze mutire ku mwana tumwijyanireyo turibe kuba mwakira, mwarabisabye?
Twebwe ngewe na musaza wanjye n'uwo mugabo wari uduherekeje n'umuryango wari wadusigaranye kuturera, nitwe twafashe icyemezo dushingiye ku nama y'uwo muryango wari wadusigaranye, bansaba ndetse babisaba na musaza wanjye ko twareka umwana bakamujyana muri Orferina kugira ngo natwe tubashe gukura ndetse nawe abashe kurererwa hariya kuko nta bundi buryo bwo kumurera bwari buhari. Twagiriwe inama n'abo bavandimwe n'inshuti bari bahari.
Icyo gihe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye i Remera mu Nyakabanda ya Kicukiro, niho twaturutse tujya kujyana umwana.
Mumugejeje yo mwamuhaye nde ninde wamwakiriye?
Mbo uraza kumbabarira kuko ntago ndi gupfa kwibuka amazina yabo neza, ariko icyo gihe abana bakirwaga n'umukuru wa Orferina, uwari uhagarariye Orferina, hari hariho serivisi y'umuntu wakira abana ariko binyujijwe ku muyobozi wa Orferina. Icyo gihe rero hari waragenda gukagera kuri resebusiyo ugatanga amazina cyangwa se ugatanga dokima zigaragaza ko umwana ari imfubyi, noneho mukakirwa kuri resebusiyo, noneho ushinzwe Orferina akakira uwo mwana.
Musaza wawe Musafiri umusigayo urataha gute muhe mwaka
hari nk'umuri 92
kuva icyo gihe kugeza ubu amakuru wamenye yako yabaherereye nayahe
kuva tumusize muri Orferina batubwiye yuko umugiraneza wamutwaye ari uwo mu gihugu cy'u Bufaransa
nindwa babibabwiye mu buhe mwaka ibyo
ibyo babimbwiye muri 92 bishyira 93 subiye yuko musura kuko nyuma yuko tumugezayo naramusuye nk'inshuro ebyiri ubwa gatatu nsubiyeyo ndamubura bambwira ko hari umugiraneza waje ashaka umwana wo kurera w'umufaransa bakamuha uwo mwana nyine we ahitamo gutwara uwo mwana
hanyuma se mujyanye uwo mwana mwasize imyirondoro yanyu naho mubarizwa Orferina yariza aho mutuye
yego yari hanzi batubajije aho dutuye muri icyo gihe turahavuga barahandika njyewe icyo gihe nari ntuye muri Kicukiro nyine aho mu Nyakabanda aho nari nasigaye musaza wanjye nawe yari atuye Remera aho bitaga ku Giporoso
yego
ntabwo ndi bwibuke neza nimba nawe baranditse aho atuye
yego
ariko njyewe nk'uwari ujyanye umwana muturukanye aho twari twarashyikiye hari mu Nyakabanda ku Kicukiro
ibyo ndabyumvise kandi icyo nshaka kumenya nuko waba ari wowe cyangwa se musaza wawe cyangwa se uwo muryango wabareraga niba hari umwe muri mwebwe wamenyeshejwe na Orferina y'Imasaka ko musaza wawe musafiri hari umuntu uje kumutwara hari urupapuro mwasinye mwashyizeho umukono rwemera ko uwo mwana mu mutanza hawe undi mubyeyi umurera
oya twebwe urupapuro twasinye nubwo twamusize muri Orferina ariko igihe uwo muntu yaje kumutwara ntabwo babitumenyesheje njyewe nasubiyeyo ngiye kumureba ndamubura bambwira ko umwana yamaze kugenda mu Bufaransa ariko uwo muntu wamutwaye ntabwo nigeze mbonana nawe nta nubwo nigeze musinyira sinyiwe na Orferina
ariko nibyo nshaka kumenya Orferina nta burenganzira ifite imbere y'amategeko yo gutanga umwana ufite umuryango uwo muryango utamenyeshejwe ntabwo bibaho nicyo nshaka kumenya
aho ngaho yego reka ngibuke neza aho ngaho tukiri kuri Orferina tumujyanye baratubajije ngo ese nihagira umuntu uboneka kuba yamurera twemera kumutanga igihe kingana iki
yego
nibuka neza ko twavuze ngo nibura umuntu uzamurera yamufata imyaka 5 ariko akazamudusubiza cyangwa akajya agaruka mu muryango kugira ngo atazayoberwa umuryango
urumva rero icyo nakubazaga n'icyo ngicyo urwo rupapuro mwahavuye mu rusinye mwemeye yuko Orferina y'Imasaka ishobora kuzashaka umubyeyi wa murera mwahavuye mu rusinye
yego twararusinye ariko ntago baruduhaye twarasinye gusa hari ibitabo twasinyagamo ariko nta kopi bigeze baduha kuko bari bambwiye ko najya ngaruka kumusura noneho mu gihe ataragenda najyaga kumusura ariko nyuma yuko agenda ntago twongeye kubona amakuru kuko nta n'urupapuro twari twarakuyeyo
ibyo birahagije birumvikana cyo negira ngo menye kandi nshyire ku murongo nuko mwebwe nk'umuryango mwemereye ikigo cy'imfubyi cy'Imasaka k'umwana aramutse abonye umuryango umurera wamufata ibyo ngibyo igihe mwabyemeye ubwo niko byagombaga kugenda ubu tugeze mu Bufaransa niho umwana yagiye waba wibuka umuntu wo muri icyo kigo izina se wakubwiye ati umwana ari mu Bufaransa bakubwiye aho aherereye bakubwiye gusa mu Bufaransa nta foto bakweretse y'umubyeyi wamujyanye nta kintu bakweretse
icyo gihe bambwiye ko yagiye mu Bufaransa n'umujyi barawumbwira ariko kubera irimba n'agahinda nagize uwo munsi ntabwo nabashije gufata uwo mujyi kuko hahise habaho jenoside noneho sinabasha gusubirayo uwo mujyi narawibagiwe ntabwo muzi ni foto icyo gihe nari narabwiwe ko ninsubirayo bazama amafoto y'uwamujyanye bakampa n'uwo mujyi yagiyemo jenoside yakorewe abatutsi ihita iba sinabona uko nsubirayo izina izina ry'uwari wambwiye ibyo yari umuyobozi w'ikigo witwaga Marilene ntekereza Marilene ntabwo nibuka neza izina ariko mbonye
uwo Marilene n'umunyarwanda kazi
yari umunyamahanga yari umuzungu kazi
ntabwo ari wowe ushobora kuba utekereza ko ari Marietta
ehe ni Marietta ni Marietta ni Marietta pardon
Marietta Garbul
ku Marietta icyo gihe niwe wayoboraga hariya ni nawe wambwiye gutyo ambwira ko umwana yamuboneye umugiraneza yamujyanye ariko arambwira ati genda uzazuzanye ifoto yawe natwe tuzaba twarabonye amafoto ye n'umujyi bamujyanyemo uzagaruka tubigushe mu gihe nari ntaratwara iyo foto ntarasubirayo ngo bampe aderese nyazo y'uwamujyanye nibwo jenoside yakorewe abatutsi yahise iba sinabona uko njyayo
hari agafoto gato yabyibuze kamwe waba ufite kamusaza wawe
oya ntako mfite izo nari mfite nizo bampaye ngeze muri oro ferina agihari muri jenoside barazitwitse ntayo tugifite
hari izina rindi mwajyaga mwita Musafiri hari izina rindi mwatanze amazina mwatanze muri refenari mwatanze gusa niyo umurezi Musafiri cyangwa hari irindi mwatanze
oya nta rindi twatanze twebwe twatanze niyo umurezi Musafiri kuri niyo umurezi ntago nibuka neza hashize imyaka myinshi ishobora kuba niyo umurezi cyangwa niyo muremyi ariko nibuka niyo umurezi irindi ryo nta rindi yari afite amazina ye yari ayo ngayo
kandi yari afite kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ka musaza wawe ufite
ntako nigeze menya nyuma ya jenoside nagerageje gusubirayo ngo nkurikirane ndetse wenda ndebe ko nabona n'izo adrese nsanga oruferina ngo muri jenoside barayisahuye amadokima yayo barayatwika sinabasha kubona umwirondoro sinabasha kubona amakuru na nyuma yaho nza kujya mu kigo cy'abaparoti hano i Gikondo bambwiye ko umuyobozi ukiyobora yakoze imasaka nawe ngezeyo nsanga nta makuru afite nta kindi kintu nigeze nongera kumenya aho twashakishirije hose twarabuze
urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga utugiye kugerageza gushakisha Musafiri niyo murezi ngaho rero ukomere amahoro y'Imana
yego murakoze cyane namwe Imana ibahumugishe
Agasaro Kaburaga
Nzisabira Welars atuye mu mudugudu wa Karangiro akagari ka Cyangugu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi amaze imyaka 25 atandukanye na nyirarumwe witwa Nsabimana Kanizio mwene Ruhara Tarshis na Mukangwije Felicita
nifuza kumurangisha kubera ko twaburaniye muri Kongo
mwaburaniye he
muri Kongo arambitwa Tingi Tingi
byagenze gute kugira ngo mutandukane
bararashe turatandukana ariko njyewe najyanye n'umugore we natwite n'umwana witwaga Dani
hanyuma wugaruka mu Rwanda nyokorome aragenda ajya ahandi utazi
sinamenye aho yaciye aho ngaho
kuva icyo gihe muri 1997 n'ubu ntabwo urongera kumenya amakuru ye
sibyo umuntu wahungutse akatubwira ngo akavuga ngo ko yamubonye ariko twebwe kuva icyo gihe sinuko ari mu wuhe mwaka ariko ntitwo ntaka n'umutwe tuzi aho ari
yavugaga ko yamubonye he
sinibuka aho yavuze yamubonye ariko nibuka ko yavuze ko yamubonye kubera ko yarembwiye mama wacu
uyu Nsabimana Kaniziyo ni iki kimuranga cyatuma tumumenya cyangwa se cyatuma nawe yiyumva kumva ariwe koko ushakisha
yari afite imyotso mu mpanga
uretse iyo myotso ni iki yakoraga kahe kazi ku buryo niwamwumva yamumenya
yari umusirikare bwa Habyarimana
yari afite irihe peti
yari kapuraje
waba wari uzi kompanyi yari arimo icyo gihe
sinyizi nari nkiri umwana njyewe nari mfite imyaka nigaga mu mwaka gatanu
warukiri muto yabirumvikana hanyuma uwo mugore we washoboye gutahana nawe n'uwo mwana we baraho bameze neza baramahoro
bose baraheze bose baraheze umwana we ariko abana be bombi barapfuye
oh komera
umwe yapfuye mbere undi yaravutse nawe ahita
bose baguye aho tingitingi hanyuma se nta n'umusigaye mu bakomoka kuri Kanezion Sabimana
nta n'umusigaye
ubu se aho ngahe Kamembe ubana nandi
mbana na bashikire batatu hari mama hari mama wacu ba mu rugo mbese iwabo kwa nyogokuru akaba n'undi ushatse aho bita ku Rwanda ariko hari n'undi w'umwana muri Kigali
none nagira ngo umbwire nzisabira niki cyatumye uza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushakisha nyokorome
Imana Kanezio yarankundaga cyane yarayansezeranyije ko kunshyira mu ishuri nkinga nanjye numva ashashye mbese numva namushishikariza gutaha kubera ko bashiki be barahari bose kanumwe bose baracyariho na mukuru we aracyahari yari afite mukuru w'umwe
wera risinzisabira ndagushimye cyane kuba waraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi ngushimire kuba warategereje ko tukugeraho tukaguhamagara tukaganira ugashobora gushakisha nyokorome Kanezio Nsabimana ndagushimye cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga sindambiwe Fanny arashaka kumenyaho umukobwa witwa Gakobwa aherereye mu mwaka w'1994 papa we yamushigiye witwa Ribenzi uyu ni umukanishi ikamembe mu karere ka Rusizi papa wa Gakobwa yarahunzaga muri Zaire agwayo uyu mukobwa kobwa ni mwene se wabo wa Sindambiwe Fanny wari gisekera mwanzi muri 1994 ariko yavuze ko atazagoheka atabonye kobwa Sindambiwe Fanny yavukiye mu cyahoze ari Cyangugu Imururu ahitwa Imurangi akaba mwene Sindambiwe Apollinaire
ndashakisha mushiki wanjye tuvukana kuri wa papa bamwita kobwa niko bamwita noneho twa dutuye Imurangi hariya icya ahoze ari icyango ubungubu bakabahita mu karere ka Rusizi noneho rero uwo mushiki wanjye twabone kuriherukana rwose nko muri bibiri kuko intambara yabaye imaze kuba tumaze kujya muri Congo noneho we papa we agiye amusigira umugabo witwa Garibenzi ikamembe amaze kumusigira witwa Garibenzi twasubiye tujye kubura tuvuye muri Congo tuza kuburana isambu kuko papa we yari amaze kugwa aho ngaho imururu bamutwaye ntisunge kugaruka tujya kubura isambu tujya kubura isambu aho ngaho rero twahuriye kuva icyo gihe sinongeye kujya kubonana nawe rero basi tujye kubaza Ribenzi atubwira ngo yashatse Kigali kuva icyo gihe kugeza amagingaga naramubuze burundu
kugira ngo byumvikane muri 1994 reka tuba ariho duhera mutuye ikamembe
yego
nyuma murahunga mujya muri Congo
yego
kobwa niba numvise neza mwamusize kwa Ribenzi mugaruka muvuye muri Congo papa wawe na mama wawe mwaragarukanye bose
twaragarukanye papa na mama turagarukana tugeze Imururu papa baramutwara bamaze kumutwara nese muri aho ngaho ngiye kujya kumubona nagumizanye na mama niwe utekeye kumukwiza na magenga ye
nuko kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi
kuva icyo gihe nta makuru ya papa wanjye uzi rwose nese mubura kuva icyo gihe
hanyuma umuza kuva Imururu mu gikamembe mujya kwa Ribenzi gushaka kobwa
tujya kwa Ribenzi gushaka kobwa
mwarahamusanze byagenze bite
kobwa twarahamusanze tujye no kuburana isambu yari Imururu kobwa yari ahari kuva icyo gihe twava kuyibura na kobwa kwashi tuburana kumwuko biba birarangiye
kobwa se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone
Oi nawe yarakiri mutoya nabwo nabwo wabigezemo hari none cyane yari uri benzi yitwa ngo ni nkuru umuryango uko yifite kobwa ibenzi nayo cyangwa tukimara kwiburana noneho nyine ya babaze no kwigurisha isava n'amafaranga amaze kuva n'amafaranga aragenda amaze kugenda biba birangiye uko nguko agumika mbe n'umukanishi noneho kobwa tubaturanye uko nguko twajya kumubaza akatubwira ngo ntabwo ngari Kigali ngo nimukambaze ibintu nk'ibyo ngibyo birarangira ufite ibitabo kwifashisha ibyo bya Amerika kugira ngo bizamfashe ndi uko namubona.
Ariko mbere yuko uza ku ijwi rya Amerika wigeze witabaza n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo ubaze aho umwana w'umukobwa aherereye kubera ko kugira ngo umukobwa w'imyaka 11 umubure hanyuma n'ubaze wari umushinjwa kubwira ngo yagiye Kigali umwana w'umukobwa ko yagombye kuba ari ku ishuri yari kujya Kigali gukora iki
nyine urumva icyo gihe natwe tukiri abana tukiri tumaze gukura nibwo natangiye kujya mbaza mama ngambwira nti mama ariko koko tuvugisha ukuri wambwiye imiryango y'iwacu nanjye nkayishaka nkamenya ahantu iherereye ko ngo turibaze nkatwe turi ukwezi twenyine arangira nti imiryango y'iwanyu papa wawe bavukanaga ari abapapa babiri none ariko uwo bavukanaga yaguye muri Congo ari we nyina isaba kobwa na nyina kobwa ntabwo bigeze bagaruka afite na musaza bitagaseka nabo ntabwo bagarutse baguye muri Congo noneho rero nawe papa wawe mururu uko byagenze nawe urabizi neza rukiri umwana rero nta kintu nagusubiza umuntu usigaranye wenyine wabasha kumenya ni kobwa wenyine uzamushake ureke uzamubona nuko rero basi rero mbashije mama ati yabaga kwa ari benzi tugeze kwa ari benzi ibenzi aratubwira ati ngiye icyo mpamya neza ati ni uko yaba aryiye Kigali cyangwa se abatari Kigali akaba yarashatse kimwe muri ibyo ngibyo ntimuzongere kuza kumbaza ibyo kobwa mama rero agira n'umujinya ku ibenzi yari amaze kumurya amafaranga iyo sambu arangije ati muzajye kumubaza cyangwa mutamubaza muzamwikorere biba birangiye uko nguko rero niyo mpamvu urangiye naje kwategura kwanza ubutegetsi mu Rwanda abayobozi b'u Rwanda ahubwo nzifashije ibya Amerika nimubona nzashima Imana ubwo nyine nakunda.
Uwo Ribenzi wambwiye mu kanya ko ari umukanishi aracyakorera aho ngaho i Kamembe
aracyakorera i Kamembe rwose ndabona agezemo muzabukuru yenda muzabukuru.
Ufite nimero y'uwo Ribenzi ushobora kumpa nimero ye nkamwihamagarira?
Nimero yiwe ntabwo nyifite ahubwo ugenda guhamagara kuyishaka i Kamembe naba kuyishaka i Kamembe nkazohereza kuri ya nimero yindi bari bampaye umutangabutumwa mwabisha nkayibona.
Uko byagenda kose waba wumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ziri benzi uwo mukanishi i Kamembe akaba muzi akaba yaramubonanye n'uwo mwana w'umukobwa witwa Kobwa akaba azi irengero rye yadufasha kugira ngo tumenye aho uwo mwana aherereye niba koko yaragiye i Kigali gushaka akazi cyangwa niba yagiye i Kigali gushaka umugabo ibyo nabyo tukamenya ko ukobwa aherereye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we. Sindambiwe Fani ndagushimiye cyane niba akobwa akumva muri kano kanya birumvikana maze igihe kirekire umushakisha akobwa nta muryango nawe afite ari se na nyina ngiye yuko baguye muri Congo nagira ngo niba akobwa akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira mubwira iki kuri ku mutima mbere uko turangiza ufite na segonda 3
nukuri kose niba nyumva ndamukumbuye si yabyumva umuntu wewe kumubona ni njyewe aho ari hose yumve ko tumusuza mama nyangira uwo nsanga aracyahari rwose arahari harakomeye nawe rwose twifuza kuzamubona nta kindi kibazo dufitanye ni ukwifuza kumubona gusa ndamushiki wanjye ndamukumbuye cyane.
Ngaho rero ukomeze ugire amahoro y'Imana utegereze ugire amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi namwe Imana y'umugisha.
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona.
Dukomeje gushaka abana baburiwe irengero mu mwaka w'1994 witwa Mutuyimana yari gitambambuga yahunganye na nyina witwa Gisura ikitegetse akaba mwene Zirabumba Asumani Sadi atuye mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda ahahoze ari muri Kigarama. Uwo mwana dushaka papa we yitwa Jovite Gashirabake avuga ko yasize ikitegetse atwite akajya ku rugamba. Umwana we n'umugore we bahungiye muri Tanzania baturutse yitwaga Gasetsa muri Kigarama aho ni mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo.
Ndashakisha umwana wanjye yabuze 94 bakwerekeje Tanzania na Tanzania hanyuma akanga ababambwe akunga bahano hitwa kamacumu
kugira ngo uwo mwana mutandukane byagenze gute
ya mara afukanye akuru nyakuru amaze kumwica mu ntambara umuntu aramufatara muhungisha ahitajyana nawe gutyo
ayo mase nyina umubyara ari hehe
nimubyara nawe ndabaza ngo Tanzania ko sinzi niba ariho nawe namaze amaze amakuru yawo bose yitwa gisture kitegetse kigiye ngo nabwira nawe je nari mu Rwanda cyo gihe
wowe wagarutse mu Rwanda ryari
nagarutse mu Rwanda so nari ndi mu kazi nagarutse nagonje intambara yabaye intambara ishimara kuba twahaguruka tugera tugaruka mu Rwanda nari ndi mu ishyamba
ubwo rero wari umusirikare w'inkotanyi ugeze mu Rwanda ntabwo wigeze uvuga uti reka nyabukire ikibungo ndebe aho umwana wanjye n'uwo twamubyaranye babaherereye
icyo nagiyeyo bahita bambwira amakuru ko yambukanye bambutse gutyo hanyuma njya gushaka famiye y'umukobwa y'umudamu nyine nyina w'umwana nsanga nabo amakuru bafite batazi nawe icyerekezo cyaho babahereye hanyuma njya kubaza umuntu umwe wari warahunze nawe ambwira ko yize kubabona ngo kamacumu akaba atazi amakuru yabo
nuko akobo bahunga bazamutse iyo ruguru za Karagwe nyiri bagiye za gukoba ntabwo bigeze bambuka ngo bajye muri zo nkambi zari muri Tanzania ihepfo aho ngaho
oya bahise bakomeza ngo ndura makumi mfite bakumva bahise bakomeza ko wababonye wabonye kamacumi
none hashize imyaka 28 gashira bake hashize imyaka 28 uyu mukobwa wawe muri 94 yari afite imyaka ingahe yari afite umwaka umwe cyangwa afite imyaka ibiri
ashobora kuba amakuru mfite ashobora kuba yari afite imyaka ibiri cyangwa itatu yari afite imyaka ibiri
ubu rero afite hafi imyaka 30 nta makuru ye wongeye kumenya yandi
nayandi yongeye kumenya
na nyina nta makuru ye wongeye kumenya
nayo rwose ariko bariho ntabwo bapfuye amakuru mfite bambwira ko bariho ayo mfite ashobora kuba nyuma ariko bambwira ko bariho ngo icyo gihe wamuherukaga yamubwira ko ari mu ishuri
yigaga ibukoba ayo makuru ni aya kera ariko nayo aryari yaheruka ryari amakuru yanyu
mafite nka 2009 bibiri gutyo
urabashaka bombi urashaka umukobwa wawe na nyina cyangwa urashaka umwe muri bo
ndashaka umwana ushaka nyina ntacyo mushaka
urashaka umwana nyina ntabwo umushaka none se kudashobora kubona umwana utabonye nyina bizagenda gute
nyina nawe ndamutse mubonye zamubaza amakuru byiza kutuma tubashakumye amakuru yabo bose ariko cyane cyane impamvu nyamukuru ni uko namenya ko umwana wanjye ariho akiriho nawe akamenya ko afite yagiye ari uruhinja urumva ko yagiye ari uruhinja simuzi nawe ntabwo nzi na nyina ko yamuheraga urumva yapfuye ataraca ubwenge bamenye umuryango uko umeze dore ko dusigaye tujya bakeya
muri make umwana wawe ntabwo azi niba afite se birumvikana ni ibintu tugukunda guhura na byo hano ku biganiro agasaro kaburaga abana bashaka kumenya base aho bari biranshimije cyane kumva umubyeyi uje gushaka umwana we ashaka kumenya amakuru y'umwana we aho yabaherereye bamwe barabitinya bakanga ko bimenyekana kandi abana baba bikeneye kumenya ko bafite ababyeyi kumva rero umubyeyi ushaka umwana we akaba kumugaragaro ayifuza kumenya amakuru ye ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha kumenya aho umukobwa wawe yabaherereye uretse izina rya Mutuyimana nta rindi zina yagiraga
Mutuyimana usanzwe yasanze ngo umukecuru yaramwise
hanyuma se uyu nyina gisura nta mwende wabo usigaye muri ako gace ka za ngoma aho za kibungo ya kera
ise umusaza nawe ushaje hari ikibungo niwe wamubwiye amamakuru kubera ko nawe byamushoboye kugira ngo abe yakwambuka ajya kuri Tanzania bitewe n'ubushobozi bw'imbaraga nke z'amafaranga n'imyaka afite ariko akaba abana na mukashe umundi mugore afite ni uwa kabiri ntabwo ari nyina w'abo bana nabo nta sano bafitanye ni umugore wundi yashatse arumva kugira ngo afate amafaranga ijana abivanye mu rugo rw'umutungo bajye gushaka umugore batandukanye n'umwuzukuru n'umukobwa ntabwo mudakunda kandi ubona ko ubushobozi afite ari bukeya mu muryango
niba uyu mwana wawe akumva ndetse ndahamya yuko na nyina atari kure uhitemo uwubwira bombi bashobora kuba bakumvira rimwe ni iki wumva ushaka kumubwira aramutse kumva kugira ngo nawe avuge ati ndatashye ngiye mu Rwanda kureba data wambyaye?
Urabona abantu bagiye babarwana kenshi ku buryo butandukanye, imiryango yatatanye imwe yapfa irabura, bivuye ngo umwana ndamutse mubonye byarumisha ko amaraso yanjye n'amaraso y'umuryango kandi batakaje abantu benshi, atigize umugisha ko twatwongeye kubona izindi mbaraga zindi ziyongere mu muryango.
Birumvikana ni gahunda nziza ko waraje hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, tuzagufasha uko dushoboye. Juvite Gashira, bakenda gushimye cyane kuba waje hano ku Ijwi ry'Amerika, kandi ngushimire ikikuranga gikomeye kuba uri umubyeyi ushaka kubona umwana wawe. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Imana ibafashe kandi ibahe umugisha. Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Nabibabwiye ngitangira ko ntumikira abashaka bavandimwe babo muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Marie Jeanne Mukarwigema, bakundaga kwita Macibiri, akaba mwene Rwigema Gaspari na Waremwe Yuliana, yaburanye n'umuvandimwe we Janine Mukantirenganya, bageze ku Gisenyi bahunga. Turi mu mwaka w'1994. Uwo muvandimwe we bamuhimbaga Tindiri, yari afite hagati y'imyaka 6 n'7. Marie Jeanne Mukarwigema atuye mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari, komine Gikomero Seiteho Nduba. Yari amaze iminsi yifuza kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Nashakisha umwana yitega Mukantirenganya Janine.
Uyu mwana ushakisha se Mupfaniki?
Ni mukuru wanjye, ndi murumuna we dukurikirana.
None mwaburaniye he? Mwaburanye ryari?
Twaburanye 9/4. Turimo guhunga nyine tubanira muri Gitarama hafi na Ruhengeri maho hagati. Ubwo yari umwana w'imyaka hagati y'itandatu n'irindwi, njye nari mfite nk'imyaka 4. Icyo gihe twaburaniye, ubwo guhera icyo gihe twe twaratashye. We yakurikije abantu ngo b'imbere yacu, ubwo nyine turamuburaga dusiga, yahise aburira mu bantu nk'uko twamubuze.
Abo bantu yagiye akurikiye, hari abo muzi? Yakurikiye abo mwakomokaga hamwe? Yakurikiye bande?
Reka ntabo, kuko mama yari adufite turi abana 4. Papa wacu yari yaripfiriye 9/3. Ubwo noneho twari utwana 4, njye yagendaga mfashe akaboko, murumuna wanjye amuhetse, uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye ari imbere. Ubwo yari adufite turi 2 twebwe mu ntoki, uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye bari kumwe. Ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaburiye mu bantu, nta muntu bari kumwe wundi.
Ubwo mwarimo mwambuka Gitarama mujya muri Gisenyi, mwagarukiye he mwebwe?
Naho twagarukiye ntabwo twaharebye, twari mu banyuma bahunga. Twahise tugaruka, abandi bari baragezeyo kera.
Niba ko mwebwe ntabwo mwigeze kumugera ku Gisenyi, ntabwo mwambutse ngo mugere muri Zaire?
Ntabwo twe twageze tugaruka, we turamubura ubwo tubura irengero rye. Nuko numvise kino kiganiro abantu bashaka babo bakababona, ariko turavuga tuka dushakishe turebe. Ntabwo tuzi amakuru, ntabwo turayamenya na n'ubu.
Mu bantu bahungiye kuri Goma mu nkambi zitandukanye, bakahava bakagaruka mu Rwanda, nta n'umwe mwari muturanye waba warashoboye kubabwira ati umwana naramurabutswe?
Yewe, nta wabitubwiye.
Uyu Mukantirenganya Janine, ni iki kintu cyamurangaga? Yari imyotso se yari afite mu maso? Yari akana kwegakubwa gashingutse gate ku buryo umuntu waba yarakabonye ubamaze gukura nibakiriho ku buryo yamwibuka ati uyu mwana barimo bavuga n'uyu? Gerageza kumumbwira uko yari ameze.
Yari umwana w'imibiri yombi, usa nk'ufite uruhanga, ashinguye ariko atari cyane, ari hagati na hagati nyine.
Nta kazina bamuhimbaga ashobora kuba yari akomeje kugendana, cyangwa se yari akabwiye uwa muto yakubanitaga kanaka?
Bamwitaga Tindiri ni ryo zina bamuhimbaga, ayo yitwaga Reni Mukantirenganya Janine.
Nta handi wigeze ushakishiriza? Nshaka kuba nk'umuryango wa Croix Rouge aho ngaho i Kigali hari ikigo cyitwaga SOS, aho handi wagiye uretse hano ku Ijwi ry'Amerika?
nyuma y'intambara mama yashakishije muri Croix Rouge ariko ntabwo yigeze amubona ntayandi makuru twigeze tumenya kuzigeza
ibyo aribyo byose uyu mwana Janine Mukantirenganya niba akiriho niba hari umuntu wamuhunganye wamubonye bahunga bava ku Gisenyi bagana izo zagoma niba se yatanarenze ku Gisenyi akaguma hafi aho ngaho hakaba hari umubyeyi w'umugiraneza amufasha akamurera nk'uwe akaba amufite uwo nguwo aramutse yumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga nawe yatugeraho akatumira kugira ngo tumuhuze na murumuna we umwifuza cyane witwa Mukagwigema Marijane. Marijane, ndagushimye cyane kubera urwo rukundo ufitiye mukuru wawe, kubera ubwiza igihe wagize bwo gutegereza kugira ngo tukwakire hano ku Ijwi rya Amerika. Nkwifurije amahoro y'Imana. Abandi bavandimwe bavukanaga na Janine Mukantirenganya harimo Haragirimana Vedaste na Akimana Claudine.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ngitangira iki kiganiro nababwiye ko mu mpamvu za mbere zituma abantu batandukana harimo intambara, kuko niyo ituma abantu bava mu byabo bagakwira imishwaro bakarara rubunda bamwe bagapfa abandi bagakira. Icyo dukora hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni ukubafasha tugashakira hamwe kugira ngo abana batoraguwe mu mirambo bakagira Imana bakatorwa n'abanyabuntu niba hari uwabo ukiriho bamubone, kugira ngo abana bahunganye n'abaturanyi ari bato cyane bamenye ko ababyeyi babo bamwe bakiriho, kugira ngo abana kimwe n'abakuze basigaye mu mashyamba ya Kongo bazi ko ari incike tubashakira imiryango aho iri hose. Muri aka kanya ndaho umwanya ntirandekura Furaha yaburanye na Nyirarume Kumuremyi Yosia wari warabatijwe Celestine ndetse na nyina wabo witwa Uteti wabo Speransia. Ntirandekura Furaha hatuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, ariko akabavuka mu burengerazuba, akarere ka Karungi, umurenge wa Mubuga, akagari ka Nyaruhanga, umudugudu wa Jurwe.
Ndarangisha mama wacu na marume bagiye bahunze muri 1994.
Bahunze baturuka he bajya he?
Bahungiye muri Kongo niho bagiye, aho ari Zaire.
Muri 1994 bari batuye he?
Bari batuye ku Kibuye, ubu ngubu habaye mu karere ka Karongi, muri Gitesi, muri Seringe Kagabiro.
None se icyo gihe bahunga wowe wari hehe?
Ngewe icyo gihe nari ndi umwana w'uruhinja, mama niwe wampaye amakuru. Mama niwe wampaye amakuru yabo. Ubwo rero kubera ko nje nari ndi hafi, nari ndi Kigali, ndavuga ngo numva ikiganiro mukora, numva ko mufasha abantu bagahura mukabahuza n'abo babuze, ndavuga ngo reka mbiyambaze, kuko mama yahoraga abimbwira cyane ngo nimufashe, ndetse na mama wabo nawe aracyahari agahora afite agahinda kenshi, ndavuga ngo reka mbikore wenda bazaboneka.
Hanyuma se mu makuru mama wawe yaguhaye yakubwiye ko uyu nyoko wanyu ni tante wawe, hari na nyokorome nibwo ni anko ko mubivuga aho ngaho mu Kinyarwanda gishya, amakuru yaguhaye kuri bo nayaho, uretse kukubwira gusa ko bagiye bakajya mu cyahoze ari Zaire, yakubwiye inkambi barimo se, hari uwavuye wababwiye aho yababonye? Amakuru yaguhaye nyirizina yuzuye nayahe?
Hari umuntu wigeze aduha amakuru atahutse muri 1996 atubwira ko bari bari mu nkambi ya Shayo, ariko ngo bari kwerekeza Shanje. Niho nayo makuru yaduhaye. Mbese
ni ukuvuga ko kuva bava Shanje nta yandi makuru mwamenye?
Nta yandi makuru twongeye kumenya. Twakomeje kubaza abo tubajije bakatubwira ati ntabwo twababonye,
nayo makuru duheruka yonyine.
Wambwiye ko kumuremyi Yosiya yaratuye Gitesi?
Yaratuye Gitesi ndetse no ku mubuga yabahazi, no ku mubuga yabahazi kuko ariho bakundaga kujya ku isoko baturutse aho ngaho Gitesi.
Muri kagabiro mushiki we aracyariho araho ngaho mu Rwanda?
Mushiki we aracyariho n'abandi bakuru be barahari, harimo Seshema, harimo na Bagirizira na murumunawe Zekiyasi barahari, ndetse n'abandi bashiki be barahari, hari mamari we Udesiana, hari nawe Nisirida, hari nawe Dita, bose barahari.
Muri make ubura mu bakobwa n'uyu nguyu utetu wabo Esperansiya wajyanye na musaza we?
Niwe ubura kuko bari bagiye ari batatu. Ubwo rero wa gatatu we waduhaye amakuru muri 96 yatubwiye ko uwo nguwo wa gatatu we yapfuye yanamusinzi. Abo babiri ni bo tutaza amakuru yabo.
Ibyo bikaba bivuga yuko bashobora no kuba bakiriho?
Bashobora kuba bakiriho kose mudufashije bakaboneka, rwose Imana yabaha umugisha kuko mujya mufasha benshi kose mukora imirimo myiza y'ubutwari Imana izajya ibahembera.
Ubuse niba Yosiya na Esperansiya bakumva muri kano kanya, ubungabo ni nyokorome na nyoko wanyu, nimba bakumva muri kano kanya wampaye amakuru menshi y'abavandimwe babo bari mu Rwanda, ibyo ni bimwe mu byabafasha kumva yuko bafite umuryango mu Rwanda bagataha bavuga bati ntago turi nyakamwe nta kitugumishi mu mahanga, none se niba bakumva niki ushaka kubabwira? Usigaranye umunota umwe ufate rwose ubabwire iki kuri ku mutima ushaka kubabwira.
Babaye banyumva nababwira ko umuryango wabo uhari, nababwira ko dukeneye kumenya amakuru yabo rwose. Babaye bumva ijwi rya Amerika bazarigana bakabasha kutumenyesha ko bahari, kandi Imana ibishatse twakongera tukanababona ko mama wabo arahari nubwo ari umukecuru ukuze ariko arahari, papa wabo we yari yigendeye, ariko abavandimwe babo ndetse n'umuryango muri rusange barahari rwose. Turabakunda kandi turabakeneye. Nibyo ngibyo nababaye batwumva batumenyesha aho baherereye.
Urakoze cyane Furaha, ngushimire ubwo butwari wagize bwo gutwaza ijambo umubyeyi wawe ukaza kumufasha kubona musaza we na murumuna we. Ndabigushimiye no kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, n'ikiganiro cyanyu. Nkwifurije gukomeza gutegereza wizeye kandi ugira amahoro.
Murakoze cyane.
Kumuremyi Yosiya na utetuwabo Esperansiya, ni bene Ngendahimana Paul na Kabagwira Esteri, bakaba baravukiye mu cyahoze ari prefetura ya Kibuye, komine Gitesi, segiteri Kagabiro muri serire ya Gitesi. Bavuye mu Rwanda muri 1994 bahungira mu cyahoze cyitwa Zaire.
Agasaro Kaburaga.
Amatage na matindi. Niyonsenga Ezekieli bakunze kwita MC yatandukanye n'umukobwa witwa Niyo Mufasha Aisha, bakoranaga mu kabari kazwi cyane kitwa Zaga Night Club kari ruhande rwa Maison des Jeunes i Kigali. Icyo gihe bombi babaga mu mujyi wa Kigali ku Kimisagara, baherukanira i Nyanza mu mwaka 2018. Yaje kumwereka umwana w'umuhungu witwa Patrick. Niyonsenga Ezekiel yabuze umwana na nyina arabashaka.
Niyo Mufasha Aisha uturuka mu karere ka Nyanza.
Uramushakira iki?
Umunyamakuru ye ni umwana.
Uwo mwana we ni uwawe?
Tubanje witwa Patrick. Kuko uburyo numva mbashaka, ndabashaka kimwe.
Ariko se mwatandukanye gute? Byagenze gute kugira ngo muburane?
Nkaho simukadi nakoreshaga yari iriho nimero ziwe z'uburyo nayibuze, kandi ntabwo nari narayifashe mu mutwe komeza kuyibura nyine nawe arakomeza kumpamagara arambura nkoresha indi nimero mbiba ngombwa ko iyo njyewe ntayimenya nanjye iyo ndi gukoresha atayimenya kuburana gute
ubura umwana ubura na nyina bose urababura
ntabwo nagize natembereye no mu by'inyanza gushakira ahantu hose twahuriye n'ahantu hose twaganiriye twasangiye n'umwana mbabaza amakuru bambwira ko batamuheruka twahuriye inyanza muri gare
ariko se nsobanurira neza kugira ngo mutandukane muze kurana ibyo bya nimero zanyu zabuze ntabwo ndimo mbyumva neza ni iki cyabaye kugira ngo muburane
kugira ngo njyewe nawe tuvugane ntihagire uwongera kumenya amakuru y'undi telefone nakoreshaga nagize ibyago barayiba niyo yari iriho nimero ze nari mfite nahamagana kandi ntabwo nimero ye nari nyizi mu mutwe telefone rero baza kuyinyiba aho nguriye indi nshakisha nimero ze ndazibura kuko nari naratwaye irangamuntu nta bundi buryo nari mfite bwo gukora swapu aranshaka akajya nshaka akambura kuko nimero nayitaye simukadi nayibuzanye na telefone nanjye nkamushaka nkamubura
uyu mwana uramushaka kugira ngo uramushakire iki ufite uburyo bwo kumutunga no kumukunda
ikintu kiri gutuma mbashaka rero nyine urabona nagerageje kwihangana tugashaka sinajya gushaka abandi bagore ni iki biba ngombwa ko mvuga ati nakomeje nshakishe aho nzamubonera niwe tuzubaka mu rugo hari n'ibintu bindimo cyane naba nongeye kubona umuryango wanjye
Ezekiri hari agace k'ubuzima bwawe ntarimo mbona sinzi nimba udashaka kubivuga birumvikana niba bigutera ipfunwe ubyihorere ariko hari igihe mwaburanye kubera ko wari mu Rwanda ariko udahari kubera yuko wari mu nzu y'abagororwa yego
reka no kuvuga ngo ntabwo nigeze nibasha kugusobanura aho ngaho ariko naho nabigusobanurira
yego
reka ngusobanure neza nta kibazo aho ngaho nibyo ni twankuriye mu mujyi wa Kigali nakoraga mu kabari bita Saganite Club Kimisagara
yego
niho nokerezaga inyama yabaga uwo mukobwa twahuye ari umukobwa aba kwa mukecuru turakundana nyine turakundana ni ngombwa ko uyu mwaka ari kukirinda nandi anongiye asanzwe nanjye nkamusura ubwo rero yaje kunsura turakundana
yego
biba birabaye ndakugira ibyago ndagufungirwa nyine mu nzu ye ya gereza iri mu hanze naje kuvamo ndakunda kujya mu buzima busobanutse
ari kikubwira yuko yifuza kukubona wowe ushobora kuba wifuza kumubona ariko we atifuza kongera kukubona ibyo byo nabyo ujye ubitekereza
byashoboka kuko yakumva ko namutereranye ariko ntabwo ngiye namutereranye ikibazo ni icyo kubura telefone sinamutereranye narashakishije muri karitsiye twahuriye ndamubura nabyo bishobora kuba byanamubabaza azi ko namutereranye ariko ntabwo namutereranye n'ukuri
ku buryo ubungubu witeguye kumufasha kurera umwana mwabyaranye
imana yanjye imana ishobora byose yo mu ijuru ibyumve namwe mubyumve umutima wanjye wonyine niwo ishimwe watanze
ngaho rero niyo senga Ezekiri ndagushiriye kuba waje mu kiganiro agasaro okaburaga tuzagufasha uko dushoboye
agasaro kaburaga
mukurangiza ikiganiro cy'uyu munsi ndakira Aaron Mutangana arifuza kumenya irengero ababyeyi ba nyina umubyara witwaga Mukagasana Françoise witabye Imana nyuma gato akivuka amakuru afite kugeza ubu nuko se yari umusirikare naho nyina ariwe Mukagasana Françoise akaba yarakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama muri komine ya Mushubati ubu ni mu karere ka Muhanga akaza kwitaba Imana hagati y'umwaka w'1997 Aaron Mutangana ari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge wa Miyove
ndarangisha akumenya ababyeyi ba mukecuru ba mama wanjye ni banyogokuru banjye
urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru
nibwo nshaka kumenya
mama wawe yakubwiye abari bo
oya njye naravutse ndaje kuvuka idapfa
nta papa wawe uzi
papa wanjye ndamufite ariko ngo nawe ntabwo abazi kuko ngo mama wanjye yiga ku ishuri Kigali ngo bari bihishe mu ntuza mu mazu y'i Kigali babonamenyana gutyo ariko mama we yamjaye bo bata awada hari ari ku rugamba
bari bihishe mu mazu y'Ikigali ryari muri 94
za 94
hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we
mu butera abamwita Butera Théogène.
Butera Théogène niwe papa wawe?
Niwe papa wanjye.
Yahuriye he na mama wawe? Mama wawe yari hishe he muri 94?
We yari hishe hari Remera. Yari hishe ngo kumango hari Remera bahoze ngo kunzu yanjye Kanyarengwe.
Baba niho bahurira uwo papa wawe muri 94 nawe yari hishe yakoraga iki?
Yari umusirikare.
Yari umusirikare w'izihe ngabo?
Za RPF.
Uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara?
Oya, bo baba yashyiriweho ngo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa. Abasanga babanyeho ariko papa wese akomeza mu kurwana, ariko mama we yamjyaye abaho ngaho kwa mushiki wa papa aho bita Kabuye. Babyambyariye sehashika, ariko no bavuyeyo kuntwara sehashika. Barangije mama wanjye arongera ararwara asuba amusubizayo. Noneho ageze sehashika aza gucirayo, ariko ababyeyi ba mama niho baje kuba kumutwarira. Baje kumutwara batega, ariko mawe kaka wanjye ubyara papa we yari ariyo niwe watanga itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Francoise mama wanjye ngo avuka mu karere ka Muhanga igihe yari komine Munyamaboye. Noneho ababyeyi be niwe baje kaka agiye gusubirayo kumureba asanga ababyeyi baramutwaye, basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyesha aho ari tuze kumutwara. Noneho nyuma yaho yongeye acisha itangazo baza kunwa bansanga mu Ikabuye, ariko kaka wanjye we yanga ko aranyimana aravuga ati twese umwana ni uwacu muzamuza kumusura, guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona. Kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe.
Baje gutwara umurambo wa mama wawe muri CHK basize amazina yabo. Ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya CHK. Umuntu uvanye umurambo muri morgue ya CHK yandika amazina ye akavuga uwo ari we. Aho ngaho ayo mazina ya mbere ni wari. Ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radio Rwanda, ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana. Bareba muri icyo gihe, muri icyo cyumweru, ukarebamo neza ukabona abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Francoise yitabye Imana. Iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama. Wowe Aaron Mutangana, ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze Agasaro Kaburaga, kugira ngo turebe aho basogokuru wawe na banyogokuru wawe babaherereye mu karere ka Muhanga. Hari andi makuru waba ufite y'ahantu baba bari uretse gusa kuvuga muri Muhanga? Muhanga ni nini?
Ni Muhanga mungo muri komini ya Mushubati. Aho ngaho nago niko papa wanjye yambwiye ngo niko mama yamubwiye.
Ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo aya?
Papa wanjye atuye muri Gatsiro aho bita Kiramuruzi.
Iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe, abyakira te?
We abyakira, we arambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze yabana igihe kinini. Mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we, ntabwo wabyibuka. Cyokora ngo ibyo yibuka ni ko iwabo ngo ari iwabo ari muri komine ya Mushubati mu karere ka Muhanga gusa. Uwo yamusanze ngo nyihishe mu mujyi wa Kigali gusa, niyo nayo makuru muri make ambwira nabirambuye ashaka.
Yamusanze yihishe ahantu, hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya, baba ni gihe gitoya yigeza kubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe
ntabwo yigeza abimbwira kuko umukecuru wanjye mama we mama wa papa we kaka wanjye we yavuye muri Congo asanga mama wanjye aho ngaho Kigali bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini basanze mama kaka wanjye yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini waba yaramubwiye n'imyaka kiki yari afite
ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri aho yigaga ikigo yigagamo
yamubwiye ntabwo njye nigize menya kuko yambwiye kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa gatanu segonderi mu ishami ry'ubuganga
i Kigali hanyuma ahunze ahungira i Remera
ngo bashobora kuba barigaga hafi aho ngaho i Remera kuko niho ngo yasanze birishe mu mazu yaho we kwa Kanyarengwe hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yari ari
hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo
yakivuyemo ntabwo akiri umusirikare
ufite imyaka 25 umaze kuba umusore uciye ubwenge wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigaga aho ngaho ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 94 muri iryo shuri ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa gatanu wasangamo izina rya mama wawe ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho ukora ko hari aho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara birumvikana ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Francoise iyo niyo nzira ya kane nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye niba bari mu cyahoze ari komine Mushubati ni muri Gitarama waba wese yaragize umwana witwa Francoise mu Kagasana bwaga i Kigali muri 94 witabye Imana muri za 96 ku bitaro by'i Kigali icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga Aaron Mutangana ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza iki ni kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga ugire amahoro y'Imana
urakoze nanyu nitegere Imana ibyibaho umugisha mu kwitanga kwanyu Uwiteka ajya abarinda kugira ngo mubashe ibyazaho umugisha mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo Uwiteka Imana azabahe ijoro n'ukuri murakoze n'ukuri
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
ikiganiro Agasaro Kaburaga tukirangirije ahangituye abana bose basigaye bonyine ariko bakagira amahirwe yo kwakirwa mu miryango yabareze ikabakuza ngituye kandi ababyeyi babiri batakiriho Ansira Mukakayiro na Innocent Gasana bombi barabarimu imusebe ya muri komine Nshiri biciwe hamwe n'abana babo barindwi ariko ndashaka Agasaro kamwe karokotse muri uwo muryango mwaka w'1994 wigaga ikibeho uri mu mwaka wa mbere umuryango wawe ntiwazimye uragushaka ikiganiro gitaha nzayakiguharira izina ryawe nzarivuga icyo gihe mwese mukomeze mumfashe dufate mu mugongo ababuze ababo tubinyujije mu kiganiro Agasaro Kaburaga kw'ijwi rya Amerika mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.